registration of voters inaanza 29th of March. Nataka kuomba wazazi wote, make sure mtoto wako kama amefikisha 18 years, iyo registration inaletwa kwa polling station.
Na tumesema tuchukueni kura. Ruto afanye nini? Chivayo wakuje, Kamago wakuje, Ruto, sisi tutakupeleka nyumbani kwa kura zetu.
He is president by the vote of this region, which gave him 47% of the vote. Iyo kura imemuondokea. Na anajua iyo kura ikimufukuza, ikiwa imeshikana, atakuwa sugoi saa mbili.
Ukijipiga kifua kusema utashinda na kura milioni mbili, milioni tatu, and you know the truth, as Fred has said, the truth is as we speak now, William Ruto has no chance of second term.
Na hatuta ruhusu Ruto kuvunja vunja katiba na kuendelea kama nchi ambayo haina katiba. Kenya siyo dictatorship, it's a democracy. Nilimsikia akisema ati nchi zile zinafaulu ni za madikteta. Mimi namuelezea, enda utafute nchi ya dikteta uhamie huko.
Wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, ikijia hawana akili. Sasa wewe, mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule, kesho watoke shule hawaendi shule, hiyo ndio akili kweli?
We will not accept the Venezuelan technology that has been discredited world over. Imetumika Uganda juzi, hizo Kimskit failed.
Hapa to leave you, victory is sure, the agenda is very clear.